Yeah, Hilary K.
Young G. 024.
Morocco Finest.
We're not on the beat.
Haya, tusafishe kila mahali. Haya, tumkaribishe mokozi. Haya, kama ni dazi na tupige tukatike chike mbaka nguo ziraruke. Hey. Haya, na kama devi ni mitindo. Benado pasua mitambo. Na hatufatiza onyayo, mana hata neema ametupa burudani ndani yake nafsi ifurai. Cheche, cheche kivenye amedum. Cheki venye amedum. Cheche, cheche kivenye amedum. Amefafafanya cheki venye amedum. Amedu, cheki venye amedum. Amedu, cheki venye amedu. Amefafafanya cheki venye amedum.
What a guan, what a man. Nowadays I'm a better man. Rasta man, Ganza man. Nowadays I'm a holy man. Kila Sunday nipate nikisali. Neno lake taman ka asali. Mambo shwari, sina wari. Mambo shwari, sina wari. Hey, ameniweza kize. Yeah, amenitosha manze. Kumsifu daily sina budi. Ameniweza kize. Amenitosha manze. Hey, kumsifu daily sina budi.
Cheche, cheche kivenye amedum. Cheki venye amedum. Cheche, cheche kivenye amedum. Amefafafanya cheki venye amedum. Amedu, cheki venye amedum. Amedu, cheki venye amedum. Amefafafanya cheki venye amedum. Sorry bila Yesu nikusho. Inada buda wache bakiso. Alini toa chini ya maso. Sirudi nyuma watatu niko Sorry bila Yesu nikusho. Inada buda wache bakiso. Alini toa chini ya maso. Sirudi nyuma watatu niko. Watatu niko. Watatu niko. Alini toa chini ya matope. Sirudi ataka kiatu niliwacha. Niliwacha. Sirudi ataka kiatu niliwacha. Wanashanga, venye ninanga. Kutoka kwa giza kani ya shiata. Na kusambaza injini kani fanya niwe driver, yeah, yeah. Let me say, nasi we ni buwana. Let me call you, Alpha and Omega man. Unachopanga, hakuna na epinga. Na unachofanya, hakuna wapinzani. Cheche, cheche kivenye amedum. Cheki venye amedum. Cheche, cheche kivenye amedum. Amefafafanya cheki venye amedum. Amedu, cheki venye amedu. Amedu, cheki venye amedu. Amefafafanya cheki venye amedu.
Chipi Records.